I'm finding ways to mend my broken heart. Nilionyona siku sikia waseni shajitoa. Waseni shajitoa. I'm finding ways to mend my broken heart. Nilionyona siku sikia waseni shajitoa. Waseni shajitoa. I'm finding ways to mend my broken heart. Nilionyona siku sikia waseni shajitoa.
Waseni shajitoa.